Mustard Production.
Fi why? How sia? Be why? Tiba si papai.
Kamwendo slow kama kamilio naki akichuchutama na minio uki swing ya body mama sima goosebumps na baki niko ai nikitiki bamba moye
pesa ziko walai leo akuna makasiko mashala mashala waitero waitero ngeza kaziko pesa ziko walai leo akuna makasiko mashala. Sina bala sewa ya kufika bei Jukta waka, nikchomo yole mbugi ya madhare Rafika pashpupe meribu fomza wa waresh Si zero pressure ligi kubo ndiyo nem Nezi fomza kadila niza kwa brut madem
Tukfika tao CPD sindo makatel
Tukfika tao CPD siondo clientele
You get a kiss to my bima
Oh na na
Nukupulike na kadina
Oh na na
Nisa kata paka bima
Oh na na
Bila we mkubu sina
Oh na na Ise, ise, ise tete Mwaga mwazi ni low low
Kamanda silo kama, kamilion aki, akichichitama Na minio
uki, swing ya body mama, sima goosebumps Na baki niko ai nikitiki bamba
Kiza ghetto, sina katapanisha
Apende mbio zangu hana ofia
Na mtoto, she's like a bad girl killer
Akichutama na kafollow pia
Teto na kapanzo tiza vanilla
She call me Dago,
teto za kamua
Kamwendo slow kama, kamilio naki Akichuchutama, na minio uki Swing ya body mama, sima goosebumps Na baki niko, ai nikitiki bamba, moye